yo mu ikoranabuhanga na Kire Kevin yitwa Habineza Umuhire Kevin akaba yarakoze igitabo yise ngo Advanced Smart Accident Detection ni systeme ubwo ngira ngo ni incamake si igitabo ahubwo ni incamake y'ibyo yanditse cyangwa ibyo yakoze iyo systeme ni systeme mu by'ukuri ishobora kudetectinga cyangwa ndabyita ngo iki ku kuba yareba cyangwa yamenya ngo iki kirabaye habaye no mpanuka iyi n'iyi mu muhanda cyane cyane mu muhanda nago turi buze kujyamo kuko ishami rya polisi n'ubundi rishinzwe bijyanye n'umuhanda cyangwa ishami rya polisi mu muhanda rirahari wenda rizabidufashamo ku buryo burambuye ariko reka tugaragaze cyangwa turebe uburyo yakoze bino bintu Kevin ikaze muri RBA iwacu
ndabashimye
Buriya Kevin umuntu akubona arabona kwirukira umwana muto ufite imyaka ingahe?
Imyaka 19.
Ufite imyaka 19 wize amashuri angana iki?
Ndangije mu wa gatandatu secondaire computer system
ubumenyi ngiro. Computer system
mu bumenyi ngiro.
Mu bumenyi ngiro.
Yes.
Aha. Byavuye mu bumenyi ngiro. Byavuye mu bumenyi ubishyira no muri ngiro. Kubera ko wabishyize mu bikorwa nicyo bisobanuye. Duhe incamake mu by'ukuri yino system uko ikora kugira ngo tugende tuyinjira mu buhoro buhoro
yego iyi system bayita smart advanced accident detection ni umushinga nagize mwaka washize aho nakoreraga stage mu bitaro bya Kibagabaga naje gutekereza mbona abantu benshi barwariye mu bitaro bivugwa yuko bataza babagonze ariko barakoze impanuka baragonzwe ariko ntibabimenye ndatekereza ni gute twasolvinga kino kibazo ku bumenyi bwanjye kugira ngo mpeshishemo igihugu cyanjye n'ibyo nize ibi bintu twabikora gute ikintu cya mbere cyanteye gukora
no subiramo wari uri muri stage
kwa muganga
Kibagabaga
ya
ariko hari abantu bazaga bakoze impanuka
yego
bagonzwe ariko ntibamenya babagonze
yego
okay
ndibaza aba bantu bazivuza ijana ku ijana ubwabo babyimenyere asirasi yababagonze wenda bari bari mu makosa batinya guhagarara barakomeza baragenda ni gute twasolvinga kino kibazo ndabitekereza ndicara numva ko byashoboka nkuru umushinga mwita smart accident detection n'umushinga wakora ibintu byinshi n'umushinga w'ikoranabuhanga wakubaka imbere mu modoka warinda icyo kibazo in case ugonze wowe uri umushoferi ukagenda ukagonga umuntu wakirukanka utakirukanka polisi zahita igetinga SMS muri seriveri yayo iyo SMS nta kindi kintu ibivuga ibigaragaza habereye impanuka amazina y'ukoze impanuka plaque y'imodoka naho bibereye ikindi kintu cy'ingenzi gituma ino projet ari ingenzi cyane nuko polisi itabara vuba ndetse na emergency yo kuri ambulance ikaza vuba mu gihe abantu batinda kuhagera abantu bashobora gutinda kuhagera ntibanagutabare ariko iyi sisiteme zati bikora vuba vuba bagutabara ako kanya ndetse unarenganurwe mu gihe utazi n'uwakugonze
ngiye gutuma mpaguruka niyizire kubera ko ndumva atari ibintu ndibuze kwisobanurira njye ubwanjye reka dutangirire kuri ntuza ya mbere wari unyeretse
kuri
intro
kuri intro
umushinga utangira unyereka buri rupapuro kuko hano mfite igitabo unyereka ubwo nawe no muri computer ngira ngo kuri screen abantu baragenda bareba uko bimeze aho ndiho ndabona ikintu kimeze nka SMS wenda ubwo baragenda babishaka
yego
unyereka uti wenda bihera hano umushinga wanjye uhera hano tuze no gukora demonstration cyangwa twerekane tugendeye kuri iki kintu wenda nshobora gufata nta nimfunguzo mfitera azitereka hari hanyuma turebe rebe rwose tugukurure hanyuma iyo demonstration turebe koko iyi ni imodoka iri hano si imodoka nituyishyira ikintu nka ikintu hari imbere gishobora kuza guhagara iraza kudetect uraza kuyikoresha ku buryo ishobora guhita ihagarara
yego urumva ikintu project ikora ntago izabwira umushoferi ngo uhagarara cyangwa ifate fira ko kanya oya umushoferi ubwe azaza kuri impanuka bitewe n'impamvu ze runaka
bitewe ni kuko ari impanuka kuko ntiyabigambiriye
yego ashobora kubikora noneho system ikate yohereza amakuru muri seriveri ya polisi yuko habaye impanuka
reka tubirebe aho ngaho turagiye
ngaya amazina y'umushinga Exactive summary ni ingi.
Jambo atubwiraga muri rusange.
Yes. Ikindi mu gitabo hubatsemo ibikoresho bya prototyping ni ibikoresho biri kugaragaza. Okay. So reka dusuppose ko yari object yariyo yose kuko ntabwo umushoferi azagonga umuntu gusa ashobora no kugonga igikorwa remezo cyo mu muhanda.
Yagonga ipoto, yagonga umukindo, yagonga bordire, yakwangiza nyine ibikorwa remezo biri ku muhanda, yagonga inzu, ibyo byose.
Ibyo bintu nabikora, icyo ari cyo cyose azagonga. Iyi modoka niza ikagonga. Urabona ko bise yohereza kese. Your case is
case yohereje hehe
yohereje muri server ya police
yohereje kuri server runaka
yego
icyo ndiwe ndavuga hano muri ntuza yawe kuri computer kugira ngo abantu bari kuri screen wenda babibone turabibona hehe
drenge ibi
dukurure ubwo tura batwereke kuri screen batwereke bakurure mu machine yawe kuri screen kugira ngo abari byo nza kubona Nuwa ngo message polisi iribuze kubona irihe cyangwa ababishinzwe arizo kubona ni yingi
Yego
Nuwa ngo iyi ni server
Yego
ni message igiye direct hise yiaparisa kuri computer server cyangwa uhantu uwo muntu ari irabivuga ngo
ubwoko bw'imodoka amazina y'umushoferi plaque y'imodoka ahibereye n'igikenewe urumva impanuka zo mu gihugu ni nyinshi igikenewe iyo yari umuntu itashobora gutanga SMS itwa fast aid help icyo gihe ibiri connected na emergency yo kwa muganga baratabara vuba niyo umushoferi yaba hari bagasananira wa muntu ngo barebe ko hari cyatanguka
hari cyatambuka so ubwo wenda ni muri intro ubwo nuko ikora ndumva tushobora kuba tunagezemo hagati kuko tugeze naho n'uburyo ikoramo ahubwo ubwo ni muri function
yego
uri murakora uno mushinga
yego
waba waribajije izindi mbogamizi ushobora uyu mushinga ushobora guhura nazo ese zirahari niba zihari nizihe
uyu mushinga ndi kuwukora nifashishije imibare nsanga urwego rw'ubugenzacyaha rwigeze gutangaza ko hari impanuka ziba ku bugambanyi umuntu akaba yakugonga akanagenda none ndibaza sisiteme naramuka ayicomokoye akaba yakugonga bizagenda bite ki sisiteme itazabikora bita bituma kirame ndi creativity iyi system uramutse icomako yarageze mu modoka imodoka yose itahagarara nago yongera kugenda
sure
yes
none se dufite niki ni ingero zifatika kuburyo turibuza kubikura muri kino gitabo no muri computer naka kantu dufite hano tukaba twabyinstallinga mu yindi mu modoka cyangwa mu kinyabiziga kuburyo byakunda
yego kuko iki gitabo nubwo kirimo introduction and function and conclusion kirimo nibikoresho biri professional byaje imbere mu modoka bitari ibingibi turi kubona hano
aho dufite ariko iki gitabo turagifite muri computer
turagifite
ibyo bikoresho ni izo image nizo ndi gukenera kugira ngo abari zugeraho noneho zibe ibyo turimo turavuga bibigaragara kuri screen kuko nkanga system photo tableau diagram schematic tore nkingi ntuza schema ya system iyo ndimo ndayireba
yes byose birimo
bikomeza rwose Kubona aho ni kubikoresha ubwo dukurure
yego nicyo buri gikoresho kimaze nicyo kizakora
tubinyuramo mu masegonda makeshi
hano dufite igikoresho cyitwa microcontroller
katugire gutya turebe hardware description professional version okay nacyo ibindi bijyanye na ntuzo component kuri ntuza ya mbere corona ya mbere agaragaza component
yes hari component yitwa microcontroller uyu ni umutima project wose
okay
Okay. Ufite indi component yitwa accelerometer yo ni sense ijya kuri pedali ya feri abwo abatwara bari kwita ababyeyi.
Oya feri ariko yose nyine igira aho bakandagira ngo ni gare rigira feri nyine barakurura gakura. Kari akantu rukurura cyangwa icyo ukandagira ubwo hari aka ni nka accessory ni igikoresho kindi kiri buze kuza kujya kuri feri. Ariko kiri related nino
system kirajya gitanga makuru kuri wa mutima wa project nakubwi ya accelerometer rero ikindi kintu nayivugaho ni sensor nzizi zizaza kugabanya
accelerometer ubwo urumva harimo acceleration kwihuta ariko nanone no gupima uwo muvuduko good
in case ufashe feri direct bigasubira inyuma kuri 0 n'ibice 9 mita per second square nanone ubu warengeje umuvuduko icyo ni ikibazo muri traffic management ubatwareye ku muvuduko mwinshi cyane niyo ufashe feri direct iyi sensor irakurega
ubwo bisobanuye ko na kwa kundi umuntu ashobora kugira cya viola ni speed governor wenda ushatse kuyihindura ibyo bintu byose bya biri
bubakanye okay ifite iyo bita vibration sensor ni sensor depending ku buremere bwa accident accident ziba mu gihugu ni nyinshi muri feruje abantu rukuno batambuka bagakora nawo vibration sensor rere zakurike vibration sensor izapima uburemere bw'impanuka nibikomeye koko yatuma police haboneka
oye impanuka yose police bigomba kubihari ahubwo se nuko wenda ngo hajye abaho n'ikintu cyo kumvikana ahubwo se ntekereza ko yagakwiye kubipima uburemere cyangwa ingano iyo mpanuka ibaye iri ku kigero cy'uko tugiye guhuruza ku buryo ibintu byacitse donc ni impanuka ikabije cyangwa ni impanuka yoroheje ko muri system mu buryo bw'impanuka ari impanuka zoroheje ni impanuka zikabije ibwo niyo
vibration sensor
ubwo ni sensor
we kuko mu cyongereza bivuga ko ari detect strong vibration and shake typical cause it
umeze wenda
tukajya kuyo bita impact
ubwo impact sensor iyo ikora iki
impact sensor ni sensor ibiri imbere mu modoka iyo ihuza ya makuru yose twabonye iyo kuri accelerometer nayo kuri vibration
okay mfite ikibazo wenda cyihuta kurumva wenda ni igihe gito atari buze kwinjiramo
yego
ndabona muri GPS
yes GPS ni ngombwa kugira ngo tumenye location tukagira ni GSM
igihe ibintu byabereye
real time clock na ni component ibigize systeme yose ituma systeme ikomeza kubara ibintu byanyabye ntize go crashing
okay ibibazo bibiri byanye ngiye kukwibariza kubera ko wakoze systeme cyangwa uri muri watunganyije systeme igusaba cyangwa ishobora kurinda impanuka mu buryo bw'ikoranabuhanga which is good ni ikintu cyiza ndimo ndibaza ino systeme kuyu munsi dufite imodoka zikoresha amashanyarazi dufite imodoka za hybride dufite imodoka za essence na mazutu buri modoka yose iyi system ishobora kujyamo
yego cyane ijana ku ijana
ijana na makumyabiri ku ijana ndabona iryo ribura so good ni ibintu byagutwaye igihe kingana iki kugeza ubu ngubu ko ari ibintu bisaba ubushobozi n'icyo umaze gukora sofa
ibintu byantwaye igihe kirekire no kubyumvisha ababyeyi kuko iyo uri kubumvisha ibintu batari kubona nyine baba bakubaza si ibyo bintu byose ugiye kugura bituma ntago ndi kupresenta uko mbishaka njyewe kubera quality ya budget nari mfite unakabaye mpresenta ari ibintu binini bya hatari ariko kube nagerageje ubushobozi mfite ariko ndavuga ari cyo ngomba gukora ku gihugu cyanjye nibyo mfite nkaba nabibyaza umusaruro
bimaze gutanga iyi impact nyine ubu ngubu uretse kuba tubisohoye bikaba bimenyekanye
nuko mbibwira abantu bakananyumva bakabona ko mfite IQ rimwe na rimwe ariko hari icyo nshaka nyine kuba nabona uburyo umushinga wanjye wagaragara ko
ni iki rero usaba kugira ngo wenda byorohe ni iki wagakwiye gufashwa dufite abantu bafite amagaraje hano akora bafite imodoka y'ama hybride dufite ama proje nini muri mu gihugu zishobora kugenda zifasha abantu wowe urasaba iki
nge ikintu cya mbere nsaba ndasaba umwanya wenda urubyiruko bakaba batwumva dukora ibintu by'ikoranabuhanga uko si proje yonyine mfite proje nyinshi ariko gukora prototyping ngo nzano bikumvishe birangura gusa tuba dufite proje nyinshi tuba twarakoze ariko nkabura uburyo nakuramo ibyo bikoresho rero turasaba umwanya wenda inzego zibishinzwe nk'uyu mushinga urabona ko ugenewe polisi y'u Rwanda bakaba baguha umwanya ukabasobanurira byibura
ubwo ugomba kwegera n'ubundi inzego bireba ariko nanone ushobora no kudukorera kuri system ijyanye n'umuriro abantu babiba umuriro niba bikibaho amazi izo zose birabona ama system kandi ikoranabuhanga riragenda ni RBA iwacu n'ubundi twaganiraga na Kevin Habineza Umuhire akaba muri mu byo yakoze yarakoze system ishobora gufasha mu by'ukuri ku bijyanye no kuba ushobora kumenya aho impanuka ibereye kutabara byihuta ibyo n'ibindi byinshi bwongera ngo n'izindi arazifite abantu bagenda bamureba of course RBA watch twige tumenye ariko tunidagadure